chiroto katunda ya manyolo china bechituku wena kugamba nosikiriza ntiye nalimanye tulimba okwagala kale kocha tutondirwa naye obulungi bwonga ndabanga kuswaza laba yategwe musumululo oluwombola omukwano gokol nompa oponya abagodiga kisolina kwebakuna zerweza ensimbo lyotambuza gweza buli lwankulaba kwonenja katonda nebusa yakugumba mugumba ki yakukola mu kikolo ki nakunya omwana gwe nali ndowooza kanca kalero wange abalala bali ku byabwe kanca kalero wange eyantwala omwoyo namaseka tisikyanoonya kanca kalero wange omulungi ow'ensonga abalala nabalekaawo kanca kalero wange eyantwala omwoyo ku birungo by'omwezi n'ezaabu obamwe bakutonda si bulungi bwa feesi kyokka n'episolina mu butuufu bw'osuse aa nebaza maama eyakuza Nesenge ya tendeka Ya senge jesonga Ya kola jamanyi Mama Ya senge jesonga Ya kuteka teka Oli mtu wa manyi Na kunyo mwana kwenda lindoza Kanja kalendo wange Mungu wesonga Abalala bali kubyabwe Kanja kalendo wange Ya ntualo moyo Namaseka tisichano nye Kanja kalendo wange Mungu wesonga Abalala magungamba nengu kawa yokuwa musango wajana master kiki noso mulu na evya libya siva la wawe wa muenyesa nojanja wa mutimo kwa liguruma wafuka muka gwenzisa lwesi kula yolu na kulo siruvala watuka munda mbongo olikitira muli muli na kunyo mwana gwena lindoza kanja kalendo wange omulungi ow'ensonga Abalala bali kubyabwe kanca kalendo wange eyantwala omwoyo namaseka tisikyanoonya kanca kalendo wange omulungi ow'ensonga abalala naba